Chao he Kukulu bidira mamulungu mwazi heka Chao
he Programu iti lindi Sheikh Muhammad Sirika.
Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabijina Muhammadin alayhi afdalu salati wa atamu taslim wa ba'd. Kuyami kido konse ndikuwa mulungu mozi yeka mbuye wazolengedwa zonse. Chifundo chake ntendere wake ndimadaliso ake onse zipite kwa ntumiki watu wokondedwa kwa maso umariza Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akubanja kwake opunzira ake ndi onse womsatira kufikira siku lomaliza. Mbale wanga ukondedwa kwa manso iwe mchemwali wanga waba mtima. Ndasangala lanso lero pomwe tiriri mozi mprogramu yatu iyo pambana ya tauhid. Pamene tikukambirana nkani ya atawassul. Atawassul ndiko kuziandikisa. Ndipo tikamanena za kuziandikisa, tikunena kuziandikisa muntu kwa mulungu wake Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndicho linga choti mulunguyo amkonde muntuyo. Ndipo akamkonda zosatira zake ndiye kuti mulungu ampase muntuyo zoma muntuyo akufuna kuti apasidwe kuchokera kwa Allahu subhanahu wa ta'ala kapena kwa mulungu wake. Ndipo izi zimachitika angakale pakati pazolengedwa. Mziko mukakala kuti muli msogoleri. Kaya ndipa muzi pali mfumu. Kapena pa kampani pali washikulire muntu wamba. Amafuna atayandikana ndi msogoleri ucha. Kapena ndi mfumu ucha. Kapena ni muntu washikulire wa udindo. Ndicho linga choti azimziwa ngati sakumziwa. Kapena amkonde ngati akumziwa kale. Cholinga ndicho kuti zimene munthu uyu akufuna ziziteka mosavuta kuchokera kwa msogoleri ucha kapena munthu wa udindo wake ucha. Ndipo munthu akafuna kuziandikisa kwa munthu wankuru amachita nchito ina yake yomwe ingapangise kuti munthu wachikulire ucha akaona nchito imene muntu wapansi wagwira kapena wachita kaya ni nchito yenieni yochita ndi manja. Komanso angakhale mau olankhulidwa ndi muntu wapansi uja pomchemerera muntu wa udindoyo kusimba mbili zake zabwino. Muntu wachikulire uja posangalasidwa ndi nchito imene muntu wapansi uja wagwira kapena posangalasidwa ndi mau amene akulankhulidwa ndi anthu amene akumsatira omsangalasa msogoleriyu ama muyandikisa muntu amene wagwira nchito yabwino icha. Ama muyandikisa muntu amene walankhula mau abwino omchemerera muntu wachikulireyu. Akamuyandikisa kaya afunsa nambala yake mwina atha kumuimbira kapena kuntuma wina kuti tandiitanira muntu wakuti wakuti ndikufuna ndikomane naye kunyumba kwanga kaya ndi kunyumba ya chifumu. Ndipo muntu uja akapita kumene kuja ama pasidwa mpaso zosiana siana. Kapena akakhala wanthu wena oti ali ndi makampani ama thandithu kuziandikisa kwa msogoleri yemwe ali wankulu kuposa iwo pa kampani kapena pa ziko. Ndicho linga choti azipeza atenda. Tenda ndi mgwirizano wa zamalonda kuti mwachisanzo pamepezeka nthawi zina mziko lathu lino lokondedwa la Malawi kuti msogoleri wa ziko akupanga fundraising kufunafuna ndrama zothandizira mwina kapena bungu lina lake la anthu ovutika ndi zina zotero. Then ku fundraising kuja amayika mpando woti mpando uu ndi umene akhalire president. Ndiyeno pambali pakepa amayikanso mpando wina woti munthu amene angakhale pa mpando umenewu kuti ayandikane nda president ayenera kulipira ndrama kapena kupereka ndrama zokwana 500,000. Ndipo amauyika pa auction anthu apikisane ndi kumaya pikisana pamene paja wina kunena kuti ine ndipereka 550,000, wina ndikunena kuti ine ndipereka 800,000, wina nkubwera kuti ine ndipereka 1,000,000, wina ndikubwera kuti ine ndipereka 2,000,000, wina ndikubwera ine ndipereka 5,000,000. Mpaka nakupezeka kuti womalidzira akuti ine ndipereka 15,000,000 kuti ndikhale pa mpando umenewu kuyandikana nda president. Kodi cholinga chimene anthuwa akupikisana kuti mpaka na apereke ndrama zonsezi kuti akhale basi pafupi nda president basi angoyandikana kanthawinso kochepa? Ayi, pamakhala cholinga imene amachita pamene pa anthu kulimbirana mpando woti akhale pafupi nda president. Imene yotu ndi imene tikuyitcha kuti atawasul, omwe uli mutu wathu walero mprogramu yathu iyi yopambana ya tauhide. Atawasul, kufuna kuziyandikisa kwa achikulire. Ndipo tawasulu imene tikunene ife mtauhid ndiyoti munthu akufuna kuziyandikisa kwa Mulungu na malenga akhale chifupi naye, monga mmene anthu akufunira kuti akhale chifupi ndi a president mpaka na kumapereka ndrama za nkhaninkhani monga 15,000,000. Ndi ndrama zimene zizi akatenga anthu amene akuyendesa za fundraising imeneyi zimapita kuthumba kwa fundraising nkukathandizira zomwe akufuna kuthandizirazo kapena bungwe lana amasiye mwachisanzo. Koma tanena kuti anthu amene akupikisana nkumapereka ndrama za nkhaninkhani kuti ayandikane ndi a president cholinga chawo sikuti angoyandikana basi, ayi, akufuna china chake kwa president iwo. Akufuna kuti a president awaziwe iwowa kuti kuli munthu wakuti wakuti kudera lino. Endi pamenepo akakhala chifupi nda president amakambirana nkhani ya zamalonda. Inu mmakwanisa chani? Inetu ndimakwanisa kugula chimanga ndi kumagulisa kwa anthu amene alibe chimanga. Ine ndimagulisa katundu wakuti wakuti kumayiko akunja. Endi a president ngati akufuna kugula chimanga kuti chimanga chimene chisopano ampase munthu woti azikagawa chimangacho ndi kuti amagwirizana ndi munthu ameneyi kuti iwe funa chimanga endi ukachigula pa mtengo wakuti iwe ugulise pa mtengo umene ukufuna, imene timaitcha kuti tenda. Kapena ine ndimatha ntchito ya zomangamanga, then boma likufuna kumanga maskulu, likufuna kumanga zipatala, ndi kuti akumpasa munthu uja ntchito kuti ine ndili ndi mabloko mwakuti a school omwe ndikufuna kuti amangidwe, ndiyenu ntchito imene ndikukupasa iwe. Pomachoka pamenepa pamene akhala limozi nda president amakhala kuti munthu uja wapeza phindu lochuluka kwambiri kuposa ndrama zimene wapereka 15,000,000 zicha mchifukwa chake vanthu amalimbirana, imene yetu tikuti ndi atawasul. Sopanonso munthu akamafuna kuziyandikisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala pali njira zake zimene anga sate kuti mpaka na aziyandikise kwa Mulunguyo koma moyenera. Chifukwa munthu ukangochita nchito ina ili yonseyo mmene ukuganizira iwe kuti ndikatero ndi kuti ndikuziyandikisa kwa Mulungu, mwina tunkutheka kuti ntchito imene ukugwirayo ni ntchito yosavomeledzeka ndi Mulunguyo ndipo sinjira yoziyandikisira kwa Mulungu. Ndipo pakutero ukalano sopano wachita shiriki. Wampatigiza Mulungu ndi china jage. Walakwa kuma iwe cholinga chako chiri choti ndiziandikise kwa Mulungu. Nchifuka chake atawasul iliyofunikira pa programu ya tawahidi. Kuti tiziwe mene tinga chitire poziandikisa kwa Mulungu. Kodi ndizinthu ziti zomwe ifeyo tinga chiti kuti tikapanga choncho tiziandikisa kwa Mulungu. Ndipo tikaziandikisa kwa Mulungu zimene tingafune ifeyo kuti Mulungu atichitire, atichitira mosavuta. Ndi zinthu zochitazo kuti ifeyo tiandikane ndi Mulungu imachedwa wasila. Wasila ndi nchito kapena mau amene munthu amalankhula, kapena nchito imene munthu amagwira ndi cholinga choziandikisa kwa Mulungu. Mwachisanzo kupikisana kukhala pampando umene uli pafupi ndi msogoleri. Kupikisana kumeneku polimbirana ndithu kumapereka ndrama kuti ine ndipereka mwakuti, wina ine ndiwonjezera pamenepo ndipereka mwakuti. Nchito imeneyo ndi wasila. Wasila nchito imene ukugwira ndi cholinga choziandikisa kwa msogoleri waziko. Sono kwa Mulungunso nchito imene ungagwire ndi cholinga choti iweyo ukale chifupi ndi Mulungu. Nchito imeneyo imachedwa wasila. Nchifukwa chake pa Arabic eliuloti wasila tikangotenga kuchilankhulo chabe mopanda kuganizira za chipembezo, monga mmene ilili wasila yomwe tikuifanizira yofuna munthu kuziandikisa kwa msogoleri waziko. Anena kuti atawassul lughatan at-taqarrub wa fi'l as-sabab alladhi yusil ila al-maqsud. At-tawassul ndiko kuziandikisa, ndi kuchita nchito ina yake yomwe inga kuyandikise kuchomwe ukuchifunacho. Sopano alwasila anena kuti hiya alqurba. Wasila ndichani? Ndi chintu choziandikisiracho mene talongosolera kale kuti mwina ndi nchito kapena mau amene ungalankhule pomusangalasa Mulungu kuti Mulunguyo mpaka na akuyandikise. Komano atawasul tikaitenga kumbali ya chipembezo, kuti tikamati atawasul kuchipembezo cha Chisilamu timatanthauza chani? Ndi akuti atawasul shar'an huwa attaqarrubu ila Allahi ta'ala bikulli amalin mashuru'. Tawasul kumbali ya chipembezo ima tantauza kuziandikisa kwa Allah wapa mwamba mwamba pochita nchito ina ili yonseyo yomwe ili yololedwa. Ayika kumapeto kukuti nchito yake ikale yololedwa ndi chipembezo. Osa tipo ugira nchito ina ili yonse dikusira pamenepo, ai koma nchito yake ikale yololedwa ndi chipembezo. Sopano tikupitiliza pankhani imene ya atawassul tione kaye mu Qur'an kuti kodi Qur'an yanenapo nkhani imene ya atawassul, nkhani yoziandikisa munthu kwa Mulungu. Tikuona kuti mu Qur'an muli ndime ziwiri zomwe Allah subhanahu wa ta'ala akukambapo za atawassul. Ndipo ndime yoyamba ikupezeka musurati al-Maida yomwe ili ndime ya 35 pamene Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ino amene mokhulupirira muopeni Mulungu ndipo funafunani njira yoziandikisira kwa iye. Komanso elimbikirani panjira yake kuti inu mupambane. Mundime imeneyi tikumva Allah subhanahu wa ta'ala akuwauza wantu amene ali wokhulupirira zomuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo akuwauza kuti muzifunafuna njira. Muzichita zifukwa zoziyandikisira kwa Mulunguyo. Inu ngati mukufuna kuti muyandikane naye Mulungu, muyenera kuchita nshito kapena kulankhula mau omwe anga kupangiseni kuti muyandikane naye Mulunguyo. Kusonyeza kuti wasila ndi chinthu chofunikira, kapena atawassul ndi chinthu chofunikira. Kuziyandikisa munthu kwa Mulungu ndi chofunikira kwambiri. Izi sizili kuti chifukwa chuti Mulungu saku kuziwani, ai Mulungu ama mziwa wina aliyense. Nangasi ndizolengedwa zake. Palibe chili chonse chimene chikupezeka, kaya ndi kumwamba, kaya ndi panu paziko la pansi, kaya ndi pansi pantaka, chomwe Mulungu sama chiziwa, ai Mulungu ama ziwa china chili chonse. Komano Mulungu kuti amchitire muntu chimene muntuyo akufuna, Mulungu amafuna kuti muntuyo aziyandikise kwa iye Allah subhanahu wa ta'ala. Munga mene zimakalira kwa muntu, yemwe akufuna china chake kwa muntu wina. Mwachisanzo muntu akudya chakudya iwe ndi uli ndi njala, umasenderako pang'ono pang'ono maka munga mwana amasenderako pang'ono pang'ono kumasendera pang'ono pang'ono kumayandikira mpaka na amene akudya chakudyacha amaziwa kuti uyutu akufuna chakudyacha. Karibu bwera uzadi akuziwa kuti akufuna chakudyacha. Ndiyeno Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala zimene amafuna kwa ife tisonyeze ukapolo pamaso pake. Tisonyeza bwanji ukapolo, tisonyeze kuti ifeyo tikufuna chifundo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tisonyeze kuti ife tikufuna chikululuko cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tisonyeze kuti ife tikufuna riziki chakudya kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neti zimpemba Mulunguyo. Njifukwa chake, Allah subhanahu wa ta'ala ama limbikisa zoti tizimpemba. Kumachite iye ndi chikwaya, alinazo zokwanira. Ata kumpasa wina aliyense anga kala asapempe. Koma kufika na moti uza mkuruani kuti uduuni astajibu lakum. Ndipempeni ndipo ine ndiku yankani. Kusonyeze kuti Mulungu amafuna ifeyo tisonyeze ukapolo. Kuti ndifa akapolo pamasopake. Ndipo tikasonyeza ukapolo pamasopake Allah subhanahu wa ta'ala ama tipasa zofunazo. Nchifukwa chake nsukumbali yoyandikana ndi Mulungu. Amafuna kuti ife tifune, tikhale ndi chifuniro mumtima mwathu choyandikana naye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo tikachita china chake chosonyeza kuti tikufuna kuziyandikisa kwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ama tipasa china chili chonse. Ndipo ama tilandira ndi manjawili. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala ama sangalala nafe. Chifuka tasonyeza kugonja pa maso pake. Tasonyeza kuti tikumfuna Mulunguyo nditu titayandikana naye, tikhale naye chifupi. Koma pa tinene so chinthu china. Tisana nene ndime ya chiwili ya mkurani yomwe ikunena za atawassul kapena wasila. Tinene kuti tikamati atakarubu ila Allah, kufuna kuziyandikisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siti kutanta uza kuti pamene pandeno tikala chifupi ndi Mulungu weni weniyo. Chifupi ndi tabukida nchito iyi. Chifukwa Mulungu alikutali. Mulungu alikuseli kwa mitambo 7. Pamwamba pa arsh, pamwamba pa chimpando chake cha ufumu. Kutali kwa mbili. Koma kuyandikana ukuku ndi kumbali ya chifundo. Kuti Allah subhanahu wa ta'ala atipangira chifundo. Allah subhanahu wa ta'ala atisamalira, atipasa chisamaliro chake chonse chokwanira ngati tili pafupi kwa mbili ndi iye. Ndiyeno kutanthauza kwa kuyandikana kwake ndi Mulungu. Chifukwa yena akwenza kunena kuti munthu nda alipombo pamene analipo. Kaya ndi kumalayu, hali kumalayu kongo. Aka kukira nshitu yofuna kumusangalasa Allah kuti ayandikane ndi Mulungu. sono muntu yo achoka kumalaviko apita kumwamba apita mpaka na kuseli kwa ntambu wa 7 kuti akakhale poyandikana ndi Allah subhanahu wa ta'ala iya kuyandikana kwake si kwa thupi kuti thupi lakolo liyandikana ndi Mulungu kumene ali koma kumbali yokuziwa kukukonda kukuthandiza ndi kukuchitira china chili chonse chimene iweyo ukufuna kungokhala ngati Mulunguyo ali pafupi kwambiri ndi iwe ndi kuyandikana kumene tikutanthauza pamenepa sopano ndime yachiwiri imene Allah subhanahu wa ta'ala mkur'ani akunena za wasila ikupezeka msurati al-Isra ndime ya 57 pamene Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu akuti awo amene ama wapempha naonso ama sakasaka njira yoziyandikisira kwa mbuye wawo kuti kodi ndani mwa iwowo amene angakhale oyandikira kwambiri kwa Mulunguyo ndipo amakhumba chifundo chake komanso amaopa chilango chake ndime iyi ikwazuzula anthu amene amadalira chinthu china chake chosakhala Allahu subhanahu wa ta'ala monga mafano zosema zoumba kapena aneneli mkumapempha kapena abusa kapena mashehe kapena munthu wabwino ndikumampempha iye ujazimene munthu uyo akutani akufuna ndikumampembeza ngati Mulungu wache Allahu subhanahu wa ta'ala kuwazuzula anthu amenewa ponena kuti aotu amene ama wapemphawo monga anthu amene ama wapempha aneneli kukhala ngati milungu yawo mkumati neneli wakutiyo ndi mwini moyo ndi amene amabweresa mvula ndi amene anatilenga amene analenga ziko koma kumachita amene akunenayo ndi munthu anabadwa kuchokera mwa munthu amadya chakudya nayenso akuti iyeyo amene mukumpemphayo nayenso amafunafuna njira yoziyandikisira kwa Mulungu apo tanthauza kwino ngokuti munga atumike amene amakhala akupemphedwa kapena akupembezedwa atumiki wonso nawo amatani amapemphera mwachisanzo Abraham akabizika wanthu wena woti akumpembeza Abraham ngati Mulungu aziwe kuti Abraham uyo nayenso amapemphera kutanthauza kuti Abraham nayenso amachita wasila amasakasaka njira amachita zichitochito ndi cholinga chofuna kuziyandikisa kwa Allahu subhanahu wa ta'ala foka nayenso ndi cholengedwa chikufuna chiyanjo cha Allahu subhanahu wa ta'ala anthu wena mukawapeza akumpembeza Mose auzeni kuti Mose yotunso naye amapemphera amagwesa nkhope pansi ndikupemphera kumpempha ndani Mulungu nayenso amasakasaka njira yoziyandikisira kwa Mulungu pogwira zinchito zabwino mukawapiza wanthu amene akumpembeza Yesu Mkristu ngati Mulungu wawo auzeni kuti Yesu yonso naye amapemphera kodi Yesu akanakhala kuti ndi Mulungu Yesu akanakhala kuti ali ndi zonse nanga nchifukwa chani nayenso amapemphera nanga ti iyeyu Yesu amagwesa nkhope yake pansi ndi kumapemphera kwa Mulungu wache kutanthauza kuti amaziona kuti ndi woperewera Yesu naye ndi kapolo amasakasaka nchito yoziyandikisira kwa Mulungu choncho tisapembeza anthu amenewa chimozimozi lero ngati patapezeka munthu woti ndi kumampembeza mtumiki Muhammad ntendere kukhale pa iye kumuuza kuti Muhammadiyo sallallahu alaihi wasallam nayenso amapemphera zikamgwera zovuta amampempha Mulungu kutanthauza kuti nayenso ndi munthu alibe kena kalikonse kamene kali ndi Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala choncho ndime imeneyi ikutanthauza choncho kuti ulaika alladhina yad'una aja amene amawapempha aja Munga achina Muhammad, achina Yesu, achina Mose, amene ama pempedwa aja, nkuma pembeza, yabtaguna ila rabbihimul wasila. Naonso ama saka njira, yozia ndikisira kwa Mulungu. Naonso ama pempera, ama pereka, chopereka, chakumi, ama manga soumu, kapena kusala chakudia. Ndicholinga chofuna kuziandikisa kwa ndani kwa Mulungu kutanthauza kuti amene wasiwo yenera kuapembeza aye. Tikafuna kupempa, tikafuna kupembeza, tiyenera kumpembeza Mulungu mmozi yekha Allahu subhanahu wa ta'ala, amene anatilenga ife komanso amene adawalenga atumiki amene tikwasatirawa. Komanso mpaka nakunena kuti ayyuhum akrab, amachita nawonso kupikisana atumikiwo, amagwira ntchito yopikisana kuti kodi ndindani mwa iwo amene angakhale oyandikira kwambiri kwa Mulungu. Kutanthauza kuti mtumiki wina aliyense amalimbikira kugwira ntchito yomwe ingamuyandikise kwa Mulungu wake. Choncho ifenso nafe osatira atumiki amenewa, tiyenera kusatira mapazi awo, kusatira zimene atumikiwo amachita. Kuti chani? Tisampembeze mtumikiyo, koma timpembeze Mulungu amene atumikiyo amampembeza nso. Nkumapikisana nso kuti ndani mwa ife amene angakhale oyandikana kwambiri ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. Akuti atumikiwo nso anthu abwino onso, yarjuna rahmatahu, amasakasaka chifundo cha Allahu subhanahu wa ta'ala. Tumiki wina aliyense, munthu wina aliyense upembeza, ama funafuna, ama lakalaka, atapeza chifundo chochitiridwa ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. Chifuko popanda kupanga chifundo Allahu subhanahu wa ta'ala, palibe amena anga kapurumuke. Nchifuko chake mtumiki watu wokondedwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adanena kuti palibe munthu amene anga kaloye kujanna chifuko cha ntchito zake. Ndipo opunzira ake maswahaba radhiyallahu anhu adamfunsa mtumiki kuti ya Rasulallah, anga kali inuyo simunga kaloyo kujanna chifukwe cha zinchito zani? Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adanena kuti ngakali ineyo siningate kukalowa kujanna chifukwe cha zinchito zanga pokapoka ngati Mulungu atandiloweza kwa chonse mchifundo chake. Pokapoka ngati Mulungu atandichitira ineyo chifundo ndendikalowa. Kutanthauza kuti atumiki amafuna kusakasaka chifundo cha Allahu subhanahu wa ta'ala, komanso amaopa chilango cha Allahu subhanahu wa ta'ala. Kuli bwanji ife, ife ndetingokhala osasakasaka chifundo cha Allah subhanahu wa ta'ala, chifukwa zikanakhala zoti iweyo ngati ndiwe woyera, ndiwe woopa Mulungu, basino ukalowa straight kumparadiso. Ndekuti atumikitu sibwenzi akuvutika nso iyayi, chifukwa atumiki ndi anthu oyera, palibenso pambuyo pa mtumiki munthu wina oyera kuposa atumiki wa Mulungu. Tikamatitu atumiki wa Mulungu, tikunena atumiki wa Mulungu weni weni, osati wongozi yenereza okha kuti kuyambira lero ndine mtumiki. Tikunena achina Noa, aja achina Abrahamu, achina Mose, achina Yesu, kumalizira mtumiki womalize Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo pambuyo pobwera Muhammad sallallahu alaihi wasallam sipanabwerenso mtumiki wina, ndipo sazabweranso. Kutanthauza kuti amene akuziyeneleza lero kuti ndi atumiki, ndajana nenedwaja kuti atumiki wonyenga azabwera. Choncho timakambirana nkhani ya atawassul komanso al wasila, kuti uku ndiko kuchita ntchito yofuna kuziyandikisa kwa Mulungu na malenga. Koma ntchitoyo ikhale yololedwa ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. Osangochita ntchito ina iliyonse mmene iweyo ukufunira, kapena mmene iweyo ukuganizira, na uganiza kuti ndikatero ndikuti ndagwira ntchito yoti indiyandikisa kwa Mulungu na malenga ayi, koma ugwire ntchito yokhayo imene Mulungu akuivomereza, kapena yomwe mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akuivomeleza kuti ntchito iyi munthu akagwira ndikuti imsangalasa Mulungu, impangisa munthuyu kukhala chifupi ndi Mulungu na malenga. Choncho tiziwe nsogudi sopano atawasulu ili magao awiri. Pali tawasulu yoloredwa ndi pali tawasulu yolesedwa. Koma lero bwanji titasiya nakaye pomwepa kufikira sigulina pomwenso tize kaleri mozi kupitiliza nkani imene ya atawasulu ndi kusiye ni mmanja mwamulungu mmozi yeka kuti azikudalisa ni nthawi zonse ndi kukupasa ni mtima wokonda kumvera programu yanu iyi ya tauhid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Programu hii tinali ndi Sheikh Muhammad Sirika.
Tauhid. Kukulubirira mwa Mulungu mmodzi yekha. Tauhid.